Abantu bange tebakyamanyi buwoomi bwa mpuuta muzitikira bakyayina supu ne bawuuta amasannyalaze geneekolera bannansi bo baseera kyokka be mugaguza kunayisi kwebaakira
nali muto nnyo nga ndi mulungi nnyo ku kyalo banyonyako nyera bantendereza nnyo nga nkunganya abasajja kuviira ddala bulaayira ekibaleeta wano obulungi bwange kwerolera buli eyandabangako teyabulwanga kyakwogera n'abalala bangi obutabo bungi bampandiikira munku mugagga ye yanteekamu ebyobugagga n'afuula nagagga nalimbalibwa mu bagagga salina bukalu nalina amazinga nalubaalengera okasanga bwoka kulukutanga kiyiira emmere nalyanga lyange kenyini gye nerimidde lwansonga ettaka lyali kimu ekyo nammwe muujulira n'ebirala bingi ku ssaabu eno byesisobola kwogera lwansonga abasajja baali babiri abajja ne banwanira badi kyendi ku mikutu nga mbiwulira nti omuzeeyi ye yampangula nasooka funa ssanyu nga mmanye ebikyamu binaatereera mpolampola essanyu ne likendeera olw'ennaku ne yeeyongera ekitangaala n'akizikiza n'ajjako n'amataala ne katadooba akabadde kasigalidde kankwerera yankozesa yankozesa omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa 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 omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa yo Uganda zaabu kati nafuka Uganda tabu mvunze vunze buli wamu neetaaga sajja lwe mulaabu hedi kwoki kakuta sikyakwetaaga bakube busaabu ondibaze nnyo siranyiza onfudde nnyo sikuraapu neekoleranga enkuba kati ebibira byonnamye muntunzeeko buli kimu nsigadde butenkunamye empisa zeeka mwazisuula abakyala bawaate basitamye kale singa senga akuzeerwa kitula singa seesiimye abantu bange tebakyamanyi buwoomi bwa mpuuta muzitikira bakyayina supu ne bawuuta amasannyalaze geneekolera bannansi bo baseera kyokka be mugaguza kulayisi kwebaakira bugoma omukaabya namanfa omukaabya mabira omukaabya kumanyako sijjukirako lyawire naye muzeeyi lwaki weefudde mukaabya yankozesa yankozesa omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa 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 omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa yo Uganda zaabu kati nafuuka Uganda tabu mvunze vunze buli wamu neetaaga sajja lwe mulaabu hedi kwoki kakuta sikyakwetaaga bakube busaabu ondibaze nnyo siranyiza onfudde nnyo sikuraabu neekoleranga enkuba kati ebibira byonnamye muntunzeeko buli kimu nsigadde butenkunamye empisa zeeka mwazisuula abakyala bawaate basitamye kale singa senga akuzeerwa kitula singa seesiimye yankozesa yankozesa omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa 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 omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa kibi nnyo nti baatusuubiza steady progress batuwadde steady regress if we don't fight for our generation we shall be a disgrace to our grandchildren. Yenze Jonah 7 kati yajja gamba jana mushanju